madaxweyne Trump ayaa ka bilaabay ololihiisa shan gobol, wuxuuna lugtii ugu horreysay uu ku tegay xaafadda Macomb ee gobolka Michigan. Gobolkaasi oo ku yaala bartamaha galbeed ee Mareykanka waxa uu si lama filaan ugu guuleystay 11,000 oo cod sanadkii 2016 oo uu kaga guuleystay musharaxii dimuquraadiga Hillary Clinton, waxaana taasi ay dhabaha u xaartay guushiisii madaxtinimada. Trump waxaa kaloo uu tegi doonaa maanta Isniina laba goobood oo hor leh gobolka Michigan oo keliya, isagoo ololihiisa ugu dambeeyana kusoo afjari doona halkii uu 4 sano ka hor kusoo afmeeray oo ah Grand Rapids oo dhacda dhinaca galbeed ee gobolkaasi oo isku soo bax ballaaran uu ku qaban doono. balse waxay aftidii ugu dambeysay muujinaysaa in Biden uu Trump kaga horreeyo gobolka Michigan iyo weliba Wisconsin, halka wax yar uun ay u dhexaysa Pennsylvania, saddexdii gobol ee caadiyan dimuquraadiga ahaa, balse Trump uu si aad u yar ugu guuleystay 4 sano ka hor. Biden ayaase hadda rajaynaya inuu dib u hanto gobolladaasi. Muhiimadda gobolladan ayaa ah in haddii Biden uu ku guuleysto 3 gobol isla markaana uu helo gobolladii Clinton ay ku guuleysatay 2016, taasi in guusha ay siinayso Biden. Aftida hadda ayaa muujinaysa in Biden uu hoggaanka uu ku horreeyo dhammaanba gobolladii ay Clinton ku guuleysatay, waxaana taasi ay hoos u dhigaysaa rajada guusha ee Trump ee ah inuu mar kale xilka qabto. Trump iyo Biden waxay si joogto ah u booqdaan dhammaanba 3 gobol ee kala ah Pennsylvania, Michigan iyo Wisconsin. Sabtidii Trump ayaa 4 isku soo bax ku qabtay Pennsylvania, halka Bidenna shalay oo axad ahayd uu ku qabtay 2 isku soo bax magaalada ay dimuquraadiyiintu ku xoog badan yihiin ee Philadelphia. Awoodda Trump ee Pennsylvania ayaa ku xoogan meelaha baadiyaha ah iyo magaalooyinka yaryar. Kadib hakadkiisii Michigan, waxa uu Trump u sii duulay 4 meelood oo kale oo la isku haysto codadkooda. Magaalada beeralayda ee Iowa oo ay afti cusubi muujinayso inuu kaga yara saramarayo Biden, kadibna waxa uu tegi doonaa North Carolina, Georgia iyo Florida oo ah 3 gobol oo Trump uu ku guuleystay 2016, kuwaas oo door muhiim ah ka qaadan doona natiijada doorashada guud ee berri dhacaysa. Aftida guudi waxa ay muujinaysaa in Biden uu ka horreeya Trump 800 boqolkiiba. Taasina waxa ay sare u qaadaysaa suuragalnimada in Trump uu noqdo madaxweynihii 3aad ee muddo 4 sano ah dalkan Mareykanka ku guuldareysta dib u soo doorasho oo xilka kaga dega 4 sano keli ah. Doorashada Mareykanka sama ahan mid lagu go'aamiyo codadka dadka ay dhiibtaan oo keliya, taasina waa hanaan aan toos ahayn oo dimuquraadiyadda ku saabsan, balse 538 xubnood oo loo yaqaano Electoral College ayaa laga doonayaa musharaxiintu in ay ka helaan 207 cod midkiiba si madaxweyne uu u noqdo musharaxu. balse Trump ama Biden midbaa ku guuleysan doona codadkaasi iyadoo gobolladuna ay u kala codad badan yihiin sida ay u kala dad badan yihiin. Inta badan Biden codayntu waxay ugu heelanaysaa faa'iidada inuu haysto 2 gobol oo dad badani ay Mareykanku degan yihiin oo ah gobollada California iyo New York, halka Trumpna uu ka haysto ama la filayaba inuu ka helo deegaano yaryar oo ay jamhuuriyiintu ku xoogan yihiin, kuwaasoo caan ku ah beeraha iyo dhulka baadiyaha ah. balse afti ay si wada jira u qaadeen warbaahinta NBC iyo Wall Street Journal waxay muujinaysaa in Biden uu ku horreeyo 2 gobol oo ah kuwa aan cududkooda dhanna aanay raacsanayn ee loo baratamayo, iyagoo kala haysta 51 boqolkiiba oo uu Biden haysto, halka Trumpna uu ka haysto 45 boqolkiiba. Goboladaasi ayaa kala ah Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Maine, Michigan, Minnesota, North Carolina, New Hampshire, Nevada, Pennsylvania iyo Wisconsin. Bogga aftida ururiya ee lagu magacaabo 538 ayaa sheegay in Biden uu Trump ka horreeyo 11 gobol ee ka midka ah 2 gobol, halka Iowana ay markaasi tirada u dhexaysa ay aad u yartahay ama ay iska daba dhow yihiin labada musharax. Axaddii shalay, Biden waxa uu ka hadlayay munaasabad lagu qabtay Philadelphia oo ay dadku baabuurta ku jireen. Trump ayaa isna gobolka Pennsylvania dhinac ka joogay sabtidii. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ayaa sidoo kale taageerayaashiisa kula hadlay Michigan, iyadoo uu weheliyo madaxweynihii hore Barack Obama oo ay 8 sano soo wada shaqeeyeen. Ilaa iyo barqadii shalay oo axad ahaydna waxaa dalkan Mareykanka codeeyay 93 milyan oo qof, waana 3 meelood oo 2 dadkii codeeyay guud ahaan sanadkii 2016 oo tiradoodu ay ahayd 138.8 milyan oo qof.